Kukwacha siwezi, no
no no no no,
ah ah, kukwacha siwezi, no
no no no,
ah ah, kukwacha siwezi, no. Unanipa kile ambacho kwingine sipati, hata nizunguke lazima kwako nitarudi.
Kumbe sikupaswa kujichosha. Tembea, tembea, penzi lako ni asali. Tatuliza poli. La 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 la. Hey, hey. La 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 la. Hey, hey. La 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 la. Hey, hey. Naona nituliza mpira ni bebe.
Tembea, tembea, penzi lako ni asali.